Kakamega finest boy.
Ule mse. Mini ule mse.
Ele music tunajua. Na noti flow. Makali na machali, mahali mahani flani wako unadhani, pale hali ni gani? Machupa, super dupa fanya kina ruka, na mifuko kuraruka. Jua haga pigia na kupa, na mba utaki kutupa. Undanga mkitoka uende kumtuanga miti. Ile kichizi, just to keep up busy. Oh baby binti, mini ule mse. Nina mahit single, na jok choma maigo. Kupungu za maringo, za mafaindota kwa area wanapindwa iyo shingo. Ukinilesha malimpo, ni kuklap, ni kumingo. Smile me to simple, hapa kule one touch. Au siyo, hapa kule one touch. Au siyo, mini ule mse.
Shake it, mzuka imepanda, vichuo zinaruka. My brother many wana hema kikweli. Nite jo sizo, hii ni bonge la pare. Mchezo peleka mbale. Come on, come on.
Mine ule mse.
Tunajua.
Mina wale wase.
Tunajua.
Mine ule mse.
Tunajua.
Mina wale wase.
Tunajua.
Ule mse.
Notice flow, motive for them. I'll see you.